Wamuhle bambo lwami. Umuhle kaningi, umuhle kaningi, umuhle kaningi, umuhle kaningi, umuhle kaningi. Jabula bambo zami, manje siphelele, ngilithole lo bambo lwami. Wamuhle bambo lwami. Uma sengimkhumbule ngibuye ngikhumbule ukuthi abantu abami bazodlani mangayeka lo msebenzi. Vele uthi angishiye phansi naletekisi. Uma sengimkhumbule ngibuye ngikhumbule ukuthi abantu abami bazodlani mangayeka lo msebenzi. Jabula bambo zami, manje siphelele, ngilithole lo bambo lwami. Wamuhle bambo zami.
Yeah, gang, it was so big.